Wachalo winyare ama fuye giyamo kwa lando gichera Lando baby, nyathi jomoko Heani chalo wetu moro alando na wiri na nema Mbae Kawiru chupo kara kingereza da wiru go oh, Kawiru chupo kada swahili da wiru go Sheri sheri osimna lando biateri kisumo Icha miengege, ibae kisumo
Hakuna matata, pia sali ndo nataka Nimetafuta ntapata, nataka kukufata Hakuna matata, pia sali ndo nataka Nimetafuta ntapata, nataka kukufata
Beba sinalike chuma ni mama Ibulegeza kiuno mama Sinalike chuma ni mama Nazilegeza kiuno mama Hey mama watch it dira nyathi yomoko herata hey mama kataji biburu penzi letu dampaka moro oh, 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 oh. Habibu can I make you my shiri utoke dance uje kisumu mama najua utapenda siaya kababa dalago mama
hakuna
Like you know my